This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Indeed, man, abantu bababona imisebenzi yakho emihle, Hlengo Masondo, thank you very much. 35 after 3 o'clock. Ukusane rap ikama lam kumphumzi kaSpace tekhu nje kakhle. Sakunqanda intsimbi yesithandathu bendtshile kunathi besincokola emnxabeni nozukusane kandwendwe ubhadela unathi ke emnxabeni founding fund nomination unkabi kwi-awards South African Heroes Awards. As awards gave, they recognize the importance of social and environmental contributions made by organizations through the excellence of service, commitment to their beneficiaries, ethical behavior, and environmental sustainability. These awards celebrate ordinary South Africans who are doing extraordinary things to uplift their communities. Uzukusanike is one of those people. Zooks, must pull this come get ready to keep up it.
Ah, man, bully is some kulo, man. Hey, umnando pin and back on, and bully is going to pull.
Look, man, the end of the umfanda, can do mama la interviews as in last year, go September, up every guinea for one nukole nawe. And I realized, doba, one, I was not. Being away by being September. September is a few months ago to think about it. For book at so katule kangaka. Mhlambe basiqedum pula kule khaya sibuye umva badela sibakhumbuze kanye indoni le oyenzayo le ikwenza namhlanje ube kanti nominative.
Yeah, no, in the nyenza kokona i movement esayiqala last year edizo ama Goduka rural movement. So kuyo it's basically into yoba sizama ukubuyisisidima sasezilalini kuba into eyenzekayo ngokumva nje intoyoba siyashiya ilali sizibaleke sizohlala apha kwi-city emveni ngoko kwakuhle lapha zishiyeke zisilela zona ngapha yangemva yabo ngoko sizama ukubuyisa olathando lokuba masibuyele embo yabona kulunge zonke ezazinto esasizenza. So siya sayiqala ke ngokulena ngoba siqala senze umgalelo ogalelelana ngegusha eyenze kakuhle ke kule nyaka kuphelele. Siphinde siqala nakulo nyaka and then we added more members because we are a little bit comfortable uba izinto zihambe kanjani. There are other projects ke ezi-under le umbrella yamaGoduka Rural Movement ezifana ne-property siyibeka ngesilungu ke but it's basically kuba sikhuthazana ukufumana amanxiwa emakhaya yabona and then kube khona ne-agriculture yoba umntu xa efumene loo nxiwa aqala ulime begadini ezo khaphetshu zakho spinatshi then uye kwezi ndawo ke ngokwezivenkile uhambe uyothengisa phayana yabona and ukutye nokutya ube unayo nemfuyo egadini yabona sizama ukubuyisa eza sidima sasezilalini sinee-members ngokwezi-18 sasiqale besiba i-9 kulo nyaka kupheleleyo sesaphinde sangeza ke ngoku so siba i-18 ii-applications ke besiyi-50
abafuna
ungena xa ke ngoku sisabethwa into yoba abantu abamanejayo thina sisebambalwa abantu abanetshansi yoba singakwazi umaneja but ke siye sazama ke ngoba kulo nyaka kwaba batsha abangenayo bashow i-interest yoba bangangena kwi-leadership nabo so ke ngo-next year we can be able ke ngoku to take even la 50 ba kuphinde kwa-apply abantu abangako so that ivele ikhule nje once le
And Zuxana, since the last year in September, there are success stories that you can think of. Hey, say, Lendo say, Bukela, because the Buzzle question in the backdrop of COVID-19, and song is where financially won't come to bet again. And so we needed to recover the omnya kuriyitile zikhonisa nokuba sizithobelizana that is a movement sizachivile in this period let alone the fact that kwaqala manje iqala le movement ibe success alone that alone is an achievement.
Yeah, no, because in the end kule live stock ngoku si wonke member izifumene igusha zayo zonke so khange kubekho maginxiginxi and ke ngoku eyona nto iye nam yafike yandonwabisa kakhulu intoyoba sonke sizeza members besiqala uba kube khona umntu abe nemfuyo egameni lakhe kuthiwa hayi yakho leyo yabo so sonke sesiqala uba nemfuyo umuntu be excited kangangokuba sithe xa siphinda sithi siyaqhubeka khange kube kho umuntu efuna ukuphuma kuthiwa yeyi masiye singene phakathi and ke saphinde wasinceda kuthixo nakwinantika kule COVID-19 khange sibe kube khona i-impact kangake yayinumber nje eyi-1 pha ekuqaleni ya-affektheka but ke noko ke yanantika yazicelela ke but ke sakwazi ke basiphinde siyilungise siqhubeke kakhe so siye senza successful last year kulo nyaka siphinde saqala so ngoku into esiyenzayo kulo nyaka aba basikayo they focusing on i-livestock kuyinantsika la mgalelo we-livestock and then thina ke sikhona ke ngoku kusenza laa nto kuthiwa i-pilot testing sizama ujonga in terms of amanqe uba sizawuhamba kanjani nakwinto edibene ne-agriculture sihamba kanjani so that kulo nyaka zayo aba bebekwi-livestock bebefika kulo nyaka bangene nabo babe-flexible nakwezinye iiprojects because into i-rule yethu njengoba aba bafikayo they must focus kwi-livestock siteste i-commitment yabo kuqala then ebebekhona bamuvi ke ngoku bakwazi ukudiversify so sibhizi ngezoo nto ke ngoku bakhona kwezi numbers indala esebethetha already uba umntu uthenge inantsika inxiwa abanye bathi bayanantsika babhizi bayarenovate umntu ebesenalo inxiwa qha esaqala kancinci so uzama urenovate indlu yakhe umzekelo nam xa fike yam igame ndiyakwelam inxiwa ndiyogqibezela ubiya ndipeyinte ndilungise izinto kakuhle yabo so sikhuthazana kanjalo sakhe ezilalini
sure probably guys sincokola nozukusani kandwendwe ngumntu omtsha lo njengoba ulivile izwe eli wenza umsebenzi ophuma izandla kwakunye nee-partners zakhe amagoduka rural movement umsebenzi wabo phulaphulekhaya ulula maningathi ke ulula but ke bawenze wakhapkha ngoku badibene ngabantu abatsha babalwa lapha ku-18 kanye 19 zuks
i-18
ngoku
baqale
bebayi-9 bayi-18 ngoku livestock investment rural property investment ne-agricultural projects yaqhuba izinto abazenzayo phaa in the backdrop ndiyafuna uyiveza into yoba mfondini nguwe kamanto endikhuthazileyo uthi uthixo esinceda ndiyafuna nomphulaphula ekhaya yazi into yokuba one of the reasons why sithanda uba sizi nabantu abanjengawe ngaphambili ebantwini is because one ngumzalwane but awuthathanga ingqondo yakho wahlala phezu kwayo walindela uayireceive but uthathe izitepsi wasebenzisa le ngqondo uthixo akunike yona kuze kwenzeke lo msebenzi umhle kangaka itululele ngumcelimngeni kum umntu omtsha nomnye umntu omtsha omameleyo sukuthi nakumbuzo ke ngoku abantu asele abantu kuze bangene kumagoduka mshoni nayo icriteria nithi niyijonge umntu anjengamfundini mhlawumbi kwathiwa ndilibhenqa andinandazi kwanoba ibanjwa njani kwayigushe ndikuyika noyibamba mfundi xa lonishiya nayo olu gumbi ndingase ndikhali inyembezi invalela ngaphandle loo nto ndibenzisithi ndinawo umdla kwiinto ezibethwayo ndizawulunga ubethe but ndiqala ngaphi mna mntu ungenasasakhono sokuhoyana nemfuyo mhlawumbi ikhona indlela encinisana ngayo apho kanye mhlawumbi anika iveleli lonkalo
asika iveleli 100% but into eyenzekayo xa singena emagodukeni sifika sixelele so kuba apho ke siyifemeli yabona thatha isiduko sakho uthathe yonke enye into yakho uyibeke ecaleni apho we are one yabona so siyancedisana kwizinto ezininzi yabona umzekelo enyinto endonwabisayo into yoba kugcwele amanina phaya nosisi kakhulu kule movement and bayabafuyile ngoku yona nto endonwabisayo leyo yenye success stories endikona uba ndinikele ukuyimenshini yabona so bayangena abantu athi umntu ndinayo imali endizokwazi uyicontributha leli yifunayo ngenyanga but ke ngoku ndingasekhaya ndingakwazi uba ndizibeke phaa ezigusha but andiyazi ke ngoku bandizawuthini in terms of ukuzinyanga amayeza zonke ezazini so sisonke phayani ke ngoku siyacebisana umntu xa efumana loo information ufake egrupini uba heyi nanga amayeza efuneka siwathengile besizini so kwabahambe bayothenga nomntu xa zele yothenga umzekelo i-feed nentoni nazo zonke izinto ezidingekayo ezemfuyo uyashara egrupini uba heyi ndigqiba othenga le feed kuthiwa inceda kwinto ethile nakwinto ethile sonke sincedisana ngolo hlobo i-communication is very open yabo so siyancedisana that's why ke wonke umntu ekwazi uba angene kungavaleleki mntu and noba uphi e-South Africa asinangxaki silongeze ucommitted and 99% wethu asazani but we working towards the same goal.
Sure. No, well done, man. And let's talk about the South African Heroes Award. It's the third annual installment this year. And the Gama Lakom Poli, the Pakat Gama Gama, at Tetwanga Wanam Sanje, as the nominees.
Yeah.
Uzuksanga, Panzo Kategoreti, Rural Development or Empowerment. And you've been nominated there. Kaspar Selengayo, Ifika, the nomination, Nokanyam Sambi, that final confirmation by Gama Lakom Lingenile, Equilis the nominees. Ifika Open for the Nwazivanja.
I was very shocked because in my life I was running the nominator that we don't know in the in any award. So I mean, when this is so I didn't expect it at all. Well, as I know, nominated. So if you get Angel and I guess it, Sarah, you conduct exam. Then the class is held again by Yamba Ganjani, NDD nominated Lundoni, Yabon, because now on the band of the Soloko, the Dene interest, they are Mako to Ubandezan, so the manager, they land the Lila, and then phone, then interview on Jalonjalo, so then go back to the talent awards, and called by I now go nominate or deserve. So he category, then I enter, I by father, then Dangan, I get last again, a banyak, about Abens, a similar job.
Sure. Look, ndakandwende tinakta bantu talabekulandela sibukela umsebenzi wakho soqhobela izandla sicinga ba it's long overdue and it's great that in fact eMzantsi Afrika kukhona abantu abakwazi ukufaka inqolasela kubantu abenza umahluko omanyani or immediate that you know changes one's life completely because umzekelo ngokuthela ngamanina anegusha athi zigusha zami ezi umuntu lo bengasozakwazi ukuthetha ngalo nto leyo mhlawumbi had it not been that this idea came about. So siyakuvuyela kakhulu. Now also what I'm seeing is this is a nationally recognized certificate, even I imagine even beyond that, because you know by virtue of Ikama Layo, South African Heroes Awards, that things are starting to become a win. How can an award no bang alone mean Leon Fondini, Ikama Layo, Kwaz of Congratulations, Gwen Nanzi Award? What will that mean for you? I saw no Ibam Zandi.
Londo, I out at again, Ogano, I am near opportunity of a Mandi, Maniatel and Nangabum, who is a rich like Abandabani. I'm the girl with social media. I think each and every day I'm receiving a call from Umdu at the age of Bobona, Lebeko Yamakotuka, Kantas, Yamba Ganjani. I think we've got over 60 people, about 2 million emails, Bogati. Please keep email here to Yam. And if you join Amakotuka next year, so the award, it will give me like a broader platform. Because the aim, each and every young person is always learning. My brand new entry is Kulaliayo. And in the concept, the next project, I must press even harder to reach like a bigger platform. Maybe we get the strongest platforms in Ulu, Apos, Zakwas, Basman, Apanda by million. Talk to them.
Sure. No, thanks for that. Padela ngumlana wa Eastern Cape, uzewa ngumlana wa se kanye wa indo deme umziwayo apentshona Kapa. Ndingoba bantu banda bamamele ngoku nabantu abalandela ku social media, banomdli no bangenza ntoni ukuqinisekisa into bale award izawulala endlini yakho ngale mini sikhutshwa ngayo. What can we do to support you?
Ndingavuya kumkhulu kukuvotela because kuyavotwa phayana, SMS ibiza i3 rand. I free as a second. So SMS Uzuki San in Duendwe 235959. Uzuki San in Duendwe 35959. So SMS Anje Londo, and then as many times as you want, he lines is over 31 August. He awards is on as 25 September. So unga SMS ukusuka namhlanje kuyotsho ngapha nawufaka nje SMS ibenye ngosuku okanye ngeveki ndawo ndayivuyela kakhulu lodwa. So yeyo nje support endiyidingayo kwenzelele award noko ilale endlini namagoduka aqhubeke bheka phambili.
Oh yes man, nosinawe mntakanani, we wish you nothing but the best. Siyawuthemba umsebenzi wakho, siyamthemba uThixo ohamba naye sakwenza oko ke kusemandleni. That is to vote again, send igama lithi Zukisane Ndwendwe ku 35959. Igama lithi Zukisane Ndwendwe ku 35959. Mntakanani bamngazozibini kuwe.
Ubuya mna kakhulu umkhulu wamandi, yabulela soloko nindamkela kwesi sitishi esikhulu.
Uzawubuya mntakwethu emva kwe 25 kaSeptemba usithi nantsi ndiyiphethe, and kuleyo xa uyiphethe ndakufuna live studio so that amaphulaphula bayibone xa senza uFacebook live.
Hayi ke ndizawuzangqoma abaphulaphuli ndibathembile noko.
Sawuphushake
ndingabuyi nayo.
Sawuphusha ndwendwe, enkosi kakhulu bhuti mani.
Enkosi kakhulu umkhulu wam, ndiyabulela.
Right ke ndizokusanda kandwendwe lo sincokola naye. Umsebenzi omhle kangaka mfondini, fumana ithuba loba recognized ngoku. Uyasebenza amagoduka movement eqhuba uthe chunje kakuhle nabasebenzi okanye mhlawumbi mathi nee-partner zakhe phaya bezama ukukhuthaza abantu nobama ke sibuyele emakhaya khe siyokumisa amanxiwa phakhe sakhe izinto akumbi thina abantu batsha imizi eza kuthiwa yeyethu ibizwe ngegama lethu kwalapho mfondini sifuye imfuyo segameni lethu sitsho uba sizomgalela apha siyajonga into yokuba ndawo uba sibethela nemali sijonge into yoba ngubani kule game sawuthenga igusha ezinka for abantu abathile amalungu athile apha kuthi then akwazi bafumane futhi nesupport sokuba uthini ke ngoku kuyikhulisa okanye mhlawumbi le mfuyo yakuthini ukuyisupport ubingaguli uyityisa ukutya okufanelekileyo ukutyiwa imfuyo namayeza afanelekileyo xa igula. And so also bekhuthaza into yoba futhi ngakwenziwa neeprojekt zolimo kwaphaya ezilalini, benza imizi emfundini bebuyisele isidima ngokutsho kakuhle kwakhe phaya kakuhle babuyisele isidima kwiilali. Ndiyacinga mphulaphulekaye ngumceli mngenelo sonke kumele uba siwuthathele ngqalelo ikhwelo lihlatyiwe ngubhatela mfondini namalungu amagoduka movement. Sithike thina singuredo K-pop it's funny rap siwoshela impumelelo mfondini. Again number SMS akuyo iti 35959 SMS igama lakhe nguZukisane Ndwendwe. Masambe sengomeni
Mpumzi Rasmeni on Radio Cape Pulpit 7 to 9 a.m.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.